ahyaseɛ no sɛ ɛbɛtumi ako a agye yɛhyaseɛ firi yɛankasa yɛafie mu na yɛma various religious leaders nso ɛma education ɛwɔ yɛn sɔresɔre because yɛnim sɛ ɛnɛ sɛ wode religion ɛtoto ɛyɛ bosonsom ho koraa no a memfa ne sɛ christianity ne islamic religion wode toto bosonsom ho a wobɛhu sɛ even these two religion ɛyɛ very corrupt than even bosonsom a yɛso
yeah no deɛ me nso mɛtumi aka fa corruption ho sɛ mente aseɛ mu mete ne yie a meme deɛ mesusu sɛ ɛwɔ sɛ yɛmmɔfra a yɛkyerɛ ɔmo adeɛ wɔ sukuu koraa no yɛstate ɛkyerɛ ɔmo sɛ ɛnya ade pa san sɛsɛsi a woku wura office bi koraa mu na wokɔpɛ adwuma koraa yɛ pɛ envelop ansa
deɛ ɛyɛ adeɛ a ɛhia yɛ ɛne yɛasetena mu nti yɛhwɛ yɛ community mu a ɛne the various institution a baabi a wɔbɛkɔ biara adwumadeɛ a wokɔ akɔde ne wɔhɔ nom no deɛ wo demand something from you before you are offered the services but which is not fair so mesusu sɛ yɛn ankasa no yɛwɔ adwuma a yɛbɛtumi adeɛ afa ho sɛne ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi